ka laptop kaneza flex kwa bafu na hapo kwa kitchen kando ya mlango na kufana mapenzi na kufana mapenzi nimechoka na life nataka manzi kavi yani ASAP thick thighs save lives dampata wapi wa kuvalisha kitenge nimpende tufungue YouTube channel hey guys it's the major subscribe nataka manzi wa kupenda tunapiga pamba tunatesa
ukula naye good life dampata wapi enjoy my busy asubuhi mabuso dampata wapi na eti Kuna nae vacation Tapata wapi Nataki nipa Asini piki duchu Tapata wapi
Nataka dem smarta Ngozi laini koko bata Tuende daku la bata Candlelight dinner Tukimaliza ni salsa Mapenzi mechacha Ndampata wapi ni mperoho yangu Anisaidie kutumia pesa zangu Breakfast in bed amke kando yangu Siko mandom, I'm high in life Minataka peng, tukule soft life Champagne showers, high life Ndampata wapi, mini mpende Tuchome kishash, tukisikia magenge
Okula nae good life Ndampata wapi Ninjoy mapenzi, asubuhi mabuhi